siesie mio kwa shemye ni nyama mama yote fwane madansi jenyo mshawa sete mi wa supermo mshawa sete mi wa supermo.
Yeah, now what's so what you need, just on your mark, I said.